Chegi konantan Olu besan kelen fila sabana ninduru Woro wolon fila chegi konantan La sabana ninduru woro wolon fila chegi konantan Olube sankelen fila sabana ninduru woro wolon fila chegi konantan Sabana ninduru woro wolon fila chegi konantan Olube sankelen fila sabana ninduru woro wolon fila chegi konantan